uransendera. You complete me. You complete me. Maze kuremba kuburyo nake naryama n'amaso yanjye nkaho ndashaka kureba. Ibi ngibi ubanza atari urukundo, uransendera ukanzengereza mama we. You complete me. You complete me. Uransendera ukanzengereza mama we. Kunza michize kejo hazaza, sinicara konumva ndi njene. Ni wumfata ukuboko akanjyana mu ijuru rito. Oh babe, you're my one and only, the sun and moon to me. Maze kuremba kuburyo nake naryama n'amaso yanjye nkaho ndashaka kureba. Ibi ngibi ubanza atari urukundo, uransendera ukanzengereza mama we. You complete me. You complete me. Uransendera ukanzengereza mama we. Watinze gutaha umutima urankomanga, umubiri ugasaba yangwa, ni wowe wenyine urankumva ndi gice. Kuko ni wowe unyuzuza, udahari sinabo nuko nigira. Oh babe, you're my one and only, the sun and moon to me. Maze kuremba kuburyo nake naryama n'amaso yanjye nkaho ndashaka kureba. Ibi ngibi ubanza atari urukundo, uransendera ukanzengereza mama we. You complete me. You complete me. Uransendera ukanzengereza mama we. N'amaso yanjye nkaho ndashaka kureba. Ibi ngibi ubanza atari urukundo, uransendera ukanzengereza mama we. You complete me. You complete me. Uransendera ukanzengereza mama we. Maze kuremba kuburyo nake naryama n'amaso yanjye nkaho ndashaka kureba. Ibi ngibi ubanza atari urukundo, uransendera ukanzengereza mama we. You complete me. You complete me. You complete me. Uransendera ukanzengereza mama we.